Need a 21.
Moyo vinya kevikule kanga kwenda. Stress ila na yopayo kandintenda. Katipake ukazi kikenge ulu sanka kwenda. I gave you my time and I gave you everything. Katindiwe ya niswenga. Why not my yo? Tenga nozekela kakapeni. Kundifaka na yo, kundipusisa na yo. Love you go inja poza yue. Why not my yo? Tenga nozekela kakapeni. Kunifaka nayo, kunipusisa nayo. Levu yuko inja boza yuwe. Kakale wani swera mtima. Wani hika mumtima. Sangenge, I'm a guy, so I can't stop you when I need.